Radio Tamani, keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Alalbare sappo e jeɗɗi lewru juin, lamɗo junnu balɗe meɗen sappo e jeɗɗi yamde ƴaɓɓirima salimaji capanɗe nayyi e joyyi moƴƴina battane meɗen. Holitindiwide kanko hoorejo leydi ndi Ibrahim Boubacar Keita o wi sariyawol ngol muse ngaɓɓe mbi sariyawol ngol ɗumnondir article 39 ngol ɗum waran ɗum tabede leydi ndi wattu joni o ƴayal no yoga e iblisa ɗi kaani ɗi lelirade tafere. Nde on ɗo wattu fuu nokku nondirteɗo dire kañe daga wiyama kuma ndawngaɓe muɗum en ɗinoɓe cuutama yimɓele joyen kaɓorde kañen jaadi e ɓeɗo yimɓele ɓe ñalowma ko wattu joni min jiltini microji amen ɗi honno ande kese ɗe worrili adunarun ɗum wattu joni ɗum wonde waddu tiɗallaji kewɗi fewde hono sukaɓe gaɗoɓe cuuɗi ɓe ɓe kollitiwide dewle ko ɗum bonni ɗo ɗo yeefa dewle millioji noga e jetti li adunaru ɗu sagiraɓe onoon sembe kabaruji ɗi min jogini on ɗo kikiɗande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Ko hoorejo leydi ndi Ibrahim Boubacar Keita wonde fiide do hen dabareji fo ƴewto yalla hono yoga e iblisaji ɗi kan lelirade le leydi meɗen ndi le on ɗo wattu fo wi sariyawol capantati jeenoɓol ko musie ngaɓɓe mbi haqqeji muɗen kuncine hoore ko ngol ɗo sariyawol waran tabede micciteɗen wiɗo hokki ɗiɗo kabaruji wakkande immadaraji gonde wadde le leydi meɗen ndi hoɓe fuurkolli tiwiɗo yoppo salli nguro ya haaje makko fa keɓen famtare keɗɗen Ali Cissé.
Caggal murtere ngande joyi lewru juin ndu hoorejo leydi ɓami aade timmine tiɗɗalla ɓiliɗo e jande le leydi yiɓe ka holliti wiide o yamiri premier ministre makko o gollira jonu kaye no moƴƴiri tugorgal mbiyetegal article 39 yiɓe ka holliti wiide kase ndu gollirde tugorgal mbiyetegal article 39 ne ana jogui musaka mawɗo wa ana jogui tiɗɗallaji mawɗi kase saabi ɗum waran ɗum taykede kulleji fuu ko nayorto banggal keɓal leydi le e wimakko tiɗɗalla wakkati momi goni o ana waji mbini yoppude kulleji yogaji ko woni ko nayorto banggal lawol politique. Hoorejo laamu o Ibrahim Boubacar Keita ɓami aadi wadde jiide hakkunde makko yimɓe yella eɓe keɓa juinde gouvernement mo yimɓe fuu wawi nadde le mum le hakkille marde leydi wonko o sifi kase nduɗo suudu sharia mbiyetendu cour constitutionnel ɓe yimɓe fuu suppi wi nambike jaabungaji woteji juinde député en le nokkul yogaji ko ɓiɗe ɗum ɗo fa hande. Hoorejo leydi holliti wiide landagol ana yamira nga o holliti wiide kase ndu nduɗo suudu waɗi ko wawi fuu banggal golleji ko ɓile e muɗum ko nayorto banggal ndenagu IBK haali haalaji juintinoji hakkille yimɓe do hoorejo pelle ɓe gonda e laamu o Soumaila Cissé cuutaɗo lewru mars ɓettindu le région Tombouctou tawi omo wondino wadde campagne wotingaji juinde député en omo wuuri mbiɗen jogui dalilungaji wiide omo wuuri ɗum won kongol hoorejo leydi o ɓeydi hen kase ndu wiide eɓe gondi wadde koɓe mbawi fuu yalla omo yoppitele ñalaɗe garoɗe mbiɗen andi yimɓe cuutuɓemoɓe haala ana hakkunde amen holliti wiide hoorejo leydi miccintine wiide ɗiɗo haalaji kananke leydi waɗi le wakkati ɗo yimɓe gaɓɓe murtere joyi lewru juin du kaye fedde mbiyetene rassemblement des forces patriotiques landini wadde murtere wonde aljumare sappo e jeenayyi lewru juin fa ɓe narda hoorejo laamu o yoppa golle
kamɓe ɗo woni musiegaɓe cinñimɓe nduɗo talkuru sappo e joyi lewru octobre hitan 2016 ɓe kolli tiwide wattu joni o hono ko hoorejo leydi ndi o haali ko e beltiddo hen sanne ɗum e tawede fuu ɓe mbihi ɓe tekkinayi ngol ɗo konngol sanne saabi de ɓe gondi ƴewta tafen yalla iɗum taabe na ɗum tabatake keɗemo kanko noddirteɗo Sambou Fofana le ndeer ɗo fedde o woni komo sifido hen do feccetago Ali Cissé.
Ɓe puɗɗore golle min goni won kawral keɓagal jaɓanagal homo fuu min puɗɗiran ujunere temeɗiɗi buddeɓe hitande janvier 2020 ujunere temeɗiɗi capanɗe jeɗɗi janvier 2022 ujunere temetati capanɗe jeɗɗi e jeɗɗi juillet 2022 syndicat en jangguinoɓe fuu jaaɓi yoppude hakkegaji koɓe kandinole hitande 2019 ɓe nardi premier ministre o ɗum wirfintinaɓe hakkegaji mabɓe ɗum woni komin kaldi hakkunde amen so won kawral keɓagal nafa homo fuu ana hen so kawral heɓama wala fuu sababu goɗɗo gonɗo to mbawɗo yoppudemi wadde murtere wonde
batu mabɓe ɓe gondi wadde ɗum wattu joni o wakkande min noddino hono hominiɓe kabaru jande le leydi ndi ɓe kolli tiwiɗe ɓe gikkini guike lobo wattu joni o jaade fa yetto yo sappo e jettiyamde fo ɓe gondi e yidude le oɗo nokku goto yoga honjotoɓe kay kolli tiwide wona huncedde hoore l'école tan won timminta tiɗallaji kon le leydi mali ndi caggal muɗum ɓe mbihi ana hani ko ƴeewe hono suudu cour constitutionnel ndu worri le leydi meɗen ndi ñalawma hande o kañe suudu assemblée national ndu noon tan watta so jamarde hakkillaji muɗumen jotto iblisaji ɗi ɗum dego seeɗa kenamo kanko noddirteɗo fojji tanjo gurayo o jangguinowo jande dow dow wuuri komo sifido hen do fojji tango Ali Cissé.
le niloji an kongol laqungol gotol ko haali le hala mako kani woni tiddala bilido e kabaru janginobe wala fu ko wayti hin o jaba yaade kaddi hakkile mako o wiyayi o jabi o wiyayi o jabaayi dido halaji ana wayi buutude bo yonki yimbe do e aljumarde na ana tiidi sanne sabi janginobe goto le hakkune yimbe murtube be yimbe ngabbe murtere joy lewru joindu ko heewi e mun fule bala societe civile kan e chuudi politique ngaji woni be no sa jeewi dum won kongol gongol ko be jogi ni lay fayso dum ana wayi buutude no yaawiri bo yonki bibbe leendi le odo wakkati ko woni ko nayorto bangal rentude marde leendi mi jihi dum fa heewi le leedi malindi ga rentude yimbe fule gouvernement goto fa mara leendi baawa daranaade kulleji ko habbi hoore bibbe leendi le nedo murtere
sekrabdi do kabaruji fodo mbay hebdu dum do statia men whatsapp numero anni chapade jeede jeegom chapade jeegom edidi chapade jitte chapade jeego no noddi odon numero mere mere 37321 politindi wiri tiagal ko bonondo wada fiode arme mali le lamu no kono dirtede jabal idum le region ga dum region segu onon be kolitiri wiri ko yata minitere ngabe noga e nayom du kanyen keddile hen le odo bonanda wattu jono rende bamama balde tati le leedi mali ndi fu e mangal modon nam e garda no kono dirtede dire kanyen no kono dirtede daga idum le region tumbuto wiam woni bel join kaborde kanyen ciuti kuma no ngabe dido gombe le odo no ko wattu jono anda ka fuko so bedo yimbe len jada kedde neddo goto gondo to dire to jaba inde mudu inde ko sifido hen to foccitango ali sisi
yimbel jogibe kabodo be andita ka gombele mobile samido sudu to prefet dire gollata wakati jande sappo e tati hande le wi yimbel jodibe tobe yimbe didon wonbe jabe barmini le hakkuni mabbe ana suka goto be gujjiti mobile prefet o kanye lonto todo prefet daka do be goni jon do ka yimbe hakkilaji mu fuddi waltude butigaaji yogaaji battidi lumo o utti sabi surto prefet o gollata to woddado yimbe yehi merito du gale muide alla wala fu mo be tawito wala fu barminaado wala fu jukkudo e caggal mabbe
holitindi wiide wattu jono ko nayiri bangal hono kabaruji di dokirte le bem ande di wala fu dulludo wiide jamarnde ko heewi muudan notiro do fu fota sukabe de do ande kessan wonde waddudo kutteji kewdu fu fota facebook nombe kollitiri wiide ko yata dewle milliyoji noga e jette bonni li adnaru do fu dun whatsapp kanyo ko nande mudum ka feme ma ka tafen fa kebe famtar kedden ali sisi
Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram kan ko nandi e mudum. Réseaux sociaux ngaydi naate ni sungal yimbe fa heewi hande. Sa yewi dunne di dabreji bawdi battondirde yimbe ana caggal. Ti dalaji fa heewi goddi hakkune yimbe hande. Honon be sukabe kurtibe joni seeda to.
Pour moi une femme mariée
debbo kurtindo hana tawede de réseaux sociaux ngaydi. Sabi ana wayi waddude ti dalaji mawbe hakkune mako e jon suudu mako. Du ana wayi latade sababu e juude debbo odu wayde joganade hakkille jon suudu. Ana wayi pude jon suudu mako wadde. Leji di dagaji réseaux sociaux ngaji di wana rewbe wadana an wakati no gonduda haldudo e mako ni tama mo jogi telephone mako mo wondi wadde go tagal so jogi telephone fu wala lande hudum won ko kannul anon réseaux sociaux ngaji di ana wondi waddude ti dalaji moudi hakuni rewbe e worbe hande so gongo
vraiment
réseaux sociaux ngaji ana wawi latare sababu ti dalaji moudi gondi hakuni worbe e rewbe mu hande dum holiti wile dunke andando kabaru ngaji hakune yimbe mohammadu juara horejo cabinet gaya lewi ko kina hala tawe wakati fu hakune gorko e debbo mu yaladi ti dalaji ana heba hunchede kina hala tawe wakati fu hakune gorko e debbo mu bela wondira wakati fu yaladi ti dalaji ana heba hunchede ko woni ko nayorto bangal yimbe kurtibe debbo e gorko kina goto e ma e fu tawre anya lob bela to yimbe dartibe hakune mabbe odo dunke andando ti dalaji bilide hakune yimbe jora ana narda yimbe ngabe chuudibe fu pamora no mojiri yalla ebe keba hunchude ti dalaji bilide resources so ngayidi sabile wi mako idi mbawi waddude tiddalaji mawdi hakkune mabbe
ko nayri bangal nyaw coronavirus sappo jeddi lewru juin dubbe bi yimbeel mo odo nyaw yaye mudo yimbeel enjoyo non wattu jono du noga e taton chantanaamo goto kanyun heddile henan holliti wi yimbeel hebbe odo nyaw ko nyaw o fuddi le leedi meedi ndi yottade nyaaloma hande dum yehi fa yimbeel ujunere e temedde jattom e chapande jeenayom santana be yehi fa yimbeel dum won ujunere e temedde e chapande jeegoyom e jatton yimbeel heddibe le hembe dum yehi fa yimbeel temedde e jatton wattu jono sijo tamanen wonde wadde imadaraji fewde modon
sijo tamani
dow taguji yimbe mali hewbe hande ana holla wiide yimbe be fa hande be gondina wodugol nyaw coronavirus o so gonga sabi ebe chalo madu ebe jeebo jokkude sariyaji dentorde e nyaw o kede e gindo yo nyawdo chantanaado e nyaw o o mo hokka en dalili wodugol nyaw o do mali do sanne
dogotoro communicis noddi kam o wi gorko mawdo gindo ƴewugol maada dogotoro ngol holli nyaw o an e maada anni no gatten mi nela mobile docteur em fa nabe hôpital du Mali
gollirde seriyaji dentorde di yo fa rento reno suudu mudum fa wasa sulnginde taka lemme en mundu kede dalili gindo kasem
si o lati no makulul mangol ele galle o gidiraabe am e gollirde am fu nani kuli du hey yimbe fu kuli hono jaabu o latorto fay mimmi huli sabino nyaw o mawninirani
hono santanaabe e nyaw coronavirus o be nangembe paabo dembe njogoro dembe needi e teddengal
Studio Tamani
Ilele jena ileuru me Jabi nondu kanku horeji ministri embe Woliti widle chudu guli refora baji di Maske ngaji di wajub sina ngate ton Watu jono le bankeji di tan Ido dati mwondi erewede Kwa nairi bangal chudu guli lamu de wanano nwori Kajat ame o yehi yiltu yiki Le nukule guli lamu de fabi jayalo Ono ido guli jifu ngori ton ko hebini yen ko kedden mumin sendebu e ali sise
damal banki goto min goni dangal do won neddo goto bamo wulal chaldi yimbe ngaro do fu ana hani bornade maski lota juude mun die sabuni le suudu banki nu client e jodi be fu ana yoppi hakke metre goto hakkune mabbe o sharia wajibi e juude client e ngaro be fu nafa mako ana mouni sanne wi hore e banki o bangal sakkal nyaw mbiete do coronavirus dun holliti wiide sise aishata touré hore e banki goto bamako do
debariji arandi yomin jo ni ta fokaki lotirde juude kanyi kake di temperature bamirtay mun ciagal mun mi wati bini bonugol masque ngaji heddi gollobe men kanyi client info
so dabereji bamari bangal sakkar nyaw o ana teddina bornagol masque ngaji di wana jabanaade yimbe fule banking ngaji di du woni komi tayki le chuudi commissariat police 1 di nokkule yimbe ana yahay mu san naaro de 40 ngaji mu le wi yimbe le ngarobe naaro de 40 ngaji mu en wala fu dabere gondo do bawdo sakkade nyaw biete COVID-19.
Muhayni kan taiki tade dabareji dena gunyaw o wala fur ko taba imun. Min kay welay kan fey yide be tabata ko dabareji dena gu kamban nyaw coronavirus. Yimbe anan jodi dabare woddondirgol taba ka fey.
Ana tidi famande dido kabarungaji bange yimbe daranibe dido nokkule. Min gadi ko min bayi fu yalla min keba hakkilaji mabbe ko nayorto bangal o do golle nga wala fu ko min kebi e mabbe. Beedaade chuudi commissariat police embe le gollirde fa hewdo lendi yimbe gollobe tobe bomta ko mask be teddinta dabereji bamaadi bangal sakkade nyaw o
yimbe lo humibe kabaru cellal le leedi meden di yimbe la joyo nyaw coronavirus yeno e mudun en ka ile lewru jeundu natinde yottuyi jettinde addadu yimbe mo odo nyaw yi e mudun an yahatan beedo nyaloma goto chapande jottom jiyamo chawbe odo nyaw nyaloma goddo kasen chapande joyom kanye chapande tatom fa yottu no goyon wattu jone ngaran kedden kanko professeur Adam Dikko ko mo jabi do landidi
yalla bornogol kaddule yugu yugu ana wawi faabaade laabagol nyaw coronavirus on
yugu yugu e hore mun waltata nyaw coronavirus so dun lota ma fa laaba kaso idun lumo yimbe ana wara do majjuna ana bamma nan joppa idun wawi laataade sababu so tawi idun e neddo goto le jama o keddi be kebe dun so todun ana wawi hebude dun so wana dun yugu yugu hore mun waltata nyaw coronavirus
do kaddete de kabaruji meden jowi do coronavirus nyaloma handen o yeengi jango fat jeggi ton wakkati fu so don jogi bawde wottude maskiji do won ko hurirte kineko
studio tamani
studio tamani yo faabal laamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
se krabdi alo nele rezo ngaji meden di fuddiran do korodo be ko litti wiide sukabe taton diabe le nokuno dirtedo materu yimbe le joen ka borde kanyen karbiton yoki muden le majjuntu ya wo majjube le o do nokko yobe jannobe tan fa darta e hurobe ngara be dokka dabaji wattu jono yimbe le wonbe tobe bi ara kaaja ar mo wifto de o do kartan do burem do wiama mobile militaire en gotel kanyu yimbe le joen ka borde jaade muden wakkati sappo yambe dum wodi ton kenyen wakkande buttino yite fiotude e mon mangal pade wobbe tobbe yimbe le no dutta fama be di taynode be do yimbe le garta ko mutti do kanko no dutta do Mamadou Sori Sama Seku yama kanko laami woylu be gobbe le ngal lurende o juddinama ton kenyen no ko litri wirle den ma be no dutta ko mo gel e le majjur kanko lomti do no dutta do boylo kaka Sama Seku wakande wadno hen ko yaata duube sappo e jago graf non nitinde nyaw coronavirus on wori le leedi meden di mitite be wido o do nyaw yo mo gonga non homo futtino teddo hayba hore mudum
Sido Tamani.